ngiphilile ngifuna ukuhlala nawe ngifuna ukuhlala nawe uyingozi wena ngoba mina ngikhethile ngifuna ukuhlala nawe ngifuna ukuhlala nawe
Hello, fucking killer.